badan tin iyo cilbu i shiday tumaatida cashaqiyo isbaa meeligaaga furan waxaan tabayaa qof maqan jacaylka igaatan badan tin iyo cilbu i shiday tumaatida cashaqiyo isbaa meeligaaga furan
Kabtanahay labada yoo, ayya taam naqoon yoo,
kalsooni kalsooni ku taabagalaa.